yangu ni makata kimpanda hamtonishika. Mashetani nayatibua mjue na kuyatuliza, jini langu ni makata kimpanda hamtonishika.
Family. Msalimie papa Rajabu.
kanizushia lawama nisipende na limwengu nikajua kilifunguku kumbe analana Mungu
na hiyo maisha mafanya
mashauzi heri ya ujinga kuliko fedheha wanene wera lilo lina lina
sholia
hapa ni raha tu katika fani Alia Kida mzee wa Bunju Tete nasi ya Geneva anacharaza solo na mdanyo Rajabu Kondo Pele kweli enyi wazangu msini dogo
Yeah.